at latestmusic.com.
Yeah. AC.
Skada on the thing.
Back to back.
Ready, come and
freestyle. Gako. Sala boy. Stucha. Boy. Let me get it. Check. Yeah. Listen.
AC.
We throw bound the Alikatima. 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 Ziwa kova pali lao katima. Be careful the people pray with. Yeah, you're gonna perish. Since you chose to say this, motherfucker, you forget to say shit. Beef me, I beef you back. Kima kapa, I feed you that. You think you are funny, you are boring, boy, you are now unamunati. Usine studia mwanasi mati. Kolunzi kafanyu kimwari kwati. Zeluye zaki za siri mokanti. Wani wisa kono kwa palakanti. Nimu kondowe sakwe la pansi. Zemuye za alitia visivati. Learn to grab goksu na manyua. Yeah, naziva upuli machua. Nasepa wavua. Moni matela favesi manuva. Nuchisize kimwale asikuwa. Koni ya kigaidi ya singetua. Bapa sizenge spala sikuwa. Master wa betting kinyewezua. Yeah.
Esi
Mambunga Nisabafila bawi na wati Delestiva Wahatele unabana bama yadi
Dako, Dako Seven Bastanisha Sala boy IG Paris 21
Lega bambile, paga bambirwe Bose baganzangu, wandimbe Tulu muhibe, dagaga Daga wangirwe, vindi biobile Gaba yanda gutika huile Balomu jele, agaga Kagushi kwa bugairi guango Kundaga guangi wa mutari birigi Kwa bulo siwa watu ono awaba Guna kabukali kiligi mbebo kuno salenda Buli bugamba gambio kuno litiriti Bakakala na bazao bayamba kufusa na zafari tiriti Baka sababa batu baibele no balande bekaji tabuti Balande banduba nyambuba vele amana imikaswe muluti Balande kapenge katuba na bujete Mula yende boba mugo wabe nunyo boga wajeta marikucho Dobo kuna maguna ya manyana manyana Kambo abuzuba abuzuba Mabine ngwe panganya panganya Yo
Yeah Yeki challenge Yete akwa tumalapato ambunga YB
ZLatestmusic.com
Zone Boy Baza JSMIC Dotkake na mateni kaofela
Fresh Boy Capella Prince Patrick Chibamba Jr. James Mayaba